Beijing ayaa ku dhawaaqay Khamiistii in Mareykanku uu soo celiyay 4 qof kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan 3 muwaadin oo Shiinaha u dhashay oo Beijing ay sheegtay in loo haystay ujeedooyin siyaasadeed. Midka 4aadna uu ahaa shaqsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dambiyo oo ku noolaa Mareykanka. 3 qof ee Mareykanka ee lagu sii daayay heshiiska isdhaafsiga oo kale ah Mark Sweden, Kay Lee iyo John Long ayaa xilli dambe oo habeenkii 4aada kasoo degay salid military oo ku yaala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo mudaxeedka maamulka madaxweyne Joe Biden oo xafiiska ka tegi doona 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta Khamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan 3 qof ee xabsiga Shiinaha laga soo daayay, isagoo yidhi runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan. Dhammaan 3 qof ee Mareykanka ah soo guryo noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen. Sweden oo xirnaa muddo 12 sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay ka ganacsiga daroogada. Long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'im ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Waxaa sanadkii 2021 soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee Shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada Sajou, kadib markii Shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xannibaadii dhaqdhaqaaqa gudaha ee Shiinaha ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa 4aadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee Shiinaha heerka 2aad halkii markii hore ay ka ahayd heerka 3aad. Waxay hadda kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay taxadir dheeri ah muujiyaan marka ay u safrayaan Shiinaha. Markii hore Waaxda Arrimaha Dibadda waxay kula talinaysay dadka Mareykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tegayaan Shiinaha, sababtuna ay tahay khatarta xarigga qaldan ee muwaadiniinta Mareykanka. Isdhaafsiga maxaabiista ayaa kusoo beegmaya 2 bilood kadib markii Shiinaha ay sii daayeen David Lin oo ahaa baadari masiixi ah oo kasoo jeeda gobolka California, kaas oo ku dhawaad 20 sano ku xirnaa Shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa muddo sannado ah waxaa hareeyay khilaaf weyn oo u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga, xuquuqda aadanaha, wax soo saarka, arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada, iyo habka Shiinaha uu kula macaamilo Taiwan iyo sidoo kale taageerada Beijing ee qaybta militariga iyo warshadaha Ruushka.